Babami ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ggombolola ya Butuntumula mu ssaza ly'e Bulemeezi bennyamivu olw'omuwendo gw'abaana abasobezebwako ne bafuna embuto nga tebanneetuuka ogweyongedde mu kitundu kyabwe. Bano nga bakulembeddwamu omwami wa Ssaabasajja atwala omuluka gwa Kankinzi mu ggombolola ya Butuntumula Mmyuka Ssenge Ssewaswa Kalibbala okutuuka okunnyamira kiddiridde abaana 12 okuva mu luka gwe bwa Buziba okufuna embuto nga tebanneetuuka. Alipoota eyakasembayo ku baana abaafuna embuto nga bato ey'omwaka oguwedde eraga nti mu Luweero ku baana 4811 abaafuna embuto omwaka ogwo abaana 2216 nga bye bitundu 44 ku buli 10 bali wansi wa myaka 15. Kalibbala agambye nti ekisinga okunnyamiza bonna abazibafunyisa basangibwa nga banganda zaabwe okuli bakitaabwe n'abalala, kyagambye nti kino kiswaza nnyo Obuganda.
Oluka gwe bwaziba gwasiŋŋaanibwamu abaana baali 12 naye nga balina keesi ezaawukana naye nga zonna ziringa zitya za mulundi gumu. Abamu baasiŋŋaanibwa nga bakitaabwe ezo babazaddemu abaana, abamu bakojja baabwe, abamu bannyinaabwe, abamu balamu baabwe. Abazadde mbagamba ki, mulekerawo okuddira abaana kubatwale kigende ewa Buganda okugoberera ekyo kya bulabe, kubanga omusajja ayo olutuuka agamba onandiire emmere yange kikyategeeza ekivaamu ng'akola ki ngamuzaalamu abaana ekyakati ginaakola ki kwetuuka. Bannange ekintu ekyo si kirungi. Bataata, muleme okulumba abaana bammwe, mufuuse ebinyonyi oba ebisolo ebitalina buko. Ekyo nakyo nsaba mukikole ki kikome.
Mu mbeera eno bano basabye abazadde naddala abasajja okwekuba mu kifuba ne basaba n'omuze ogw'okusindika abaana okukulira mu b'enganda zaabwe kukomezebwe era balabudde ne bamaama okuliirizanga abaana baabwe bye babagamba n'oluvannyuma babiteeke mu nkola.
Bamaama mwesuulirayo ebyogwanagamba baatyo bansobola okutuukirira bamaama ne babagamba taata oba mulamu wange akola bwati ne bwati, naye abazadde abakyala mwagaana okufaayo okuwuliriza abaana mubafuule bakwano bammwe mubawulirize bye bakola ki bye boogera. Tegeza tujja kujjamu abaana abaki abalungi, naye nammwe abakyala mwirongo mubeere bawulize.